Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka sugan magaalada Barawe caasimadda maamulka Koonfur Galbeed iyo kulan la qaaday laamo amniga degmada odayaalka dhaqanka iyo qayb shir duwan ee bulshada waliba ujeedka kulanka haysatay yoonku wada shaqeeyay lahayn bulshada iyo waliba laamo amaanka arimo amaanka intuusa kulanka dareere way basaas oo kala go'aamay lagu deereey in degmada Barawe lanka isticmaalo korna in dhareerka face mask iyo hano kala si guud ahaan balan ilaaliyo abniga ankoreen hano kumida saraakiila abniga ee magaalada Barawe iyo xildhibaanada golo deegaanka degmada ay ku hadleen muhiimada kulanka uu sanlay bulshada
marka xaaladanka rawaasaan ay wax u jiraan amniga iyo bulshada inay horta toos u wada shaqeeyaan muhiimay noota mid kale soo hartay odayaasha odayaasha dhaqanka ayagana waxa laga rabaa wixii haaja ah iyo wixii nidaam ah oo dirigeed way dhameen jireen in nidaam loo dhameeyo magaalada isqaqabsi aan ka dhicin mid kale idinka dhaxdaan amniga halaga hadlo ama dharkii ciidanka qof shacab ah oo ama dhar shacab wato oo qori ku watana laamaha amniga ayaga wada fadhiisanayaan go'aanayna soo saarayaan marka muhiimadeedu waxay tahay aniga taliyaha saldhiga degmada Barawe in la shaqeeyo taliyaha booliska gaarka ah ee degmada Barawe waa in la shaqeeyaa
isdhaxgalka la riyay maranada booliska iyo bulshada walwalba oo degmadan dhiban sheeno in uun reer Barawe wada in horta dhamaanteen sebatin walshali reer Barawe wali ee shacabka reer Barawe askari askari leeu geekan tarroog bar geeska kale lijee maranada yeeda lijee meelinka dambaytiyadu geeska kalena Barawe marka kistis li roognaan wali fadaanayaan si cadaalad ah oo ka shaqeynaan amniga maalinka gacan bire ku wada qabanaan insha Allah
haduu amniga jiro waxa jiraana ay isha kaadiga ganacsigi bulshadii isku socodkii adiga development horumarkii sababtoo wax walba waxa keeno amniga amniga waa ina anaga horta aan taageerna sababtoo ah hadda waxa u maleeyaa shirka inuu yahay community police community police waxay tahay waxaan la barayaa anaga markaan saan oo kale waxaan la barayaa bulshada iyo booliska qaabka ay u shaqeeyaan qaabka ay u shaqeeyaan markaan baran sababtoo ah waxa loo sameeyay bulshadaan dadka badan oo isha kale oo Barawe ku xareersan ma gaaray malakeen karo dhamaantood sababtoo ah idinka waxaan idin la xulay ina idinka gaarsiisiin marka idinka waxa inta laga sheego waxa la rawaa qof walba xaafadiisa inuu isha ka dhig gaarsiyo risaaladan sababtoo risaalo waay risaalo din dhibi waay amaanada inaa xifdisiin aa ku celisin guriga
dhinaca kala gudoomiyaha degmada Barawe Umar Sheekh Cabdi ayaa bulshada ka baaqay iyo qaadan amarada ku bahowlaamo amaanka degmada
shalay anaga iyo tiimka amniga guud ahaan waa wada fariisanay qodob ayaan ka soo saarnay haddana waxaan ka horeysiinay inaan bulshada aragno bulshada waxaan rabnaa isdhaxgal bulsho in la sameeyo horteen waa bil Ramadaan amniga inaad ka shaqeeyaan gaar ahaan haweenka odayaasha dhalinyarada sidaan filayaa hadii maanta ur hooyooyin aad tahay shabaab meelahan ka soo gashay gurigaaga nabad inaan ku siino laaneen oo laamaha amniga ku xarnaadaan maamulkooda ku xarnaadaan wixii dheeri ah mana ay sheegan waxaan filayaa meesha waxa ka imaanayo bishaan oo hurteen ah in Oman nabad aanu ku soono
anka dambeyntii wasiir Xasan Abduqaadir Maxamed wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo bulshada kala dardaarmay in iyo sugowka amaanka iyo kulageyb qaadan laamo amaanka degmada Barawe caasimadda maamulka Koonfur Galbeed
kulankan waleenka tir galnay isdhaxgalka bulshada iyo booliska safayl walan fahmi ma hort waa isdhaxgalka bulshada iyo booliska maylo ku faa'iide isdhaxgalka bulshada iyo booliska booliska wali la raay magaashay badbaadiyaha shacabka laara military ma neeb suugud ma wal kala ma laakin booliska wali la falgalay bulshada markaas meel ka nool waa hay'ad kaliye oo amni la ogolaaday bulshadaas qayb kasta oo bulshadaas inay kula shaqeeyto dhiniga amniga magaalada markii la rooyo banaan shaqo ma kale kontroolka la soo balseeda walaay ku dambeeyo dhawaa ciidanka garab si ayaan maayo shaqo ma kale waxyaabo markii wali jiray aas aasan ee booliska iyo bulshada in haska dhawaadaan talyaha ay ciidin shay la dardaarignay dardaarasayne raabtaanta kala kulugnay dardaartan wali haytay in dadkan cadaalad falan walkal maalin ku baahan shacabkaas oo yahay masuulku ku eeyin amnisho lankii hasgalo kii la hadac weysado kii walkal laha ka soo bii in cadaalad falan intaas lan ku baahin.